Nanya subinda na mbanyo. Hey baby, unanifanya niwe special mama. My baby, sijiwezi kwa gonyanga nyanga. Yeah, zile koza ko last night, kanambia umesha misi zile love bite. Babe, kiwa bedroom full lights. Baby, pigia video call mkono yulevo tight. Yeah, ata kama nimekukwaza, ujui kongea unanyamaza. Kumbato kama kifaranga mweni mada. Baby na jicho taga jote kwa wasasi. Kila kitu kiko wasi, kwenye uzima na marathi. Sio na wasi, wasi wasi. You my valentine, you my valentine.
Come again baby.
She's my valentine, she's my valentine.
Go crazy.
You my valentine, you my valentine.
Come again, baby.
She's my valentine, she's my valentine.
Baby, show me how to do right. Ukinishika na sisi mkamwili mzima right. Come baby, come crazy. Come kwenye bed, me I was born ready.
Kama nilikosa nisame. Kujiti zilikuwaga ni bale. Nipe majukumu yako ni yale. Nionyeshe njia sikosi. Wewe, ndio kila kitu.
Sina wasi, kama kukuhonga naweza kupa sayari ya mazi.
Ni wewe, ndio kila kitu.
My valentine, my sunshine, my moonlight, my everything.
Menifunika jela ya mapenzi. Sijiwezi, sijiwezi mama. Ata kama nimekukwaza, ujui kongea unanyamaza. Kumbato kama kifaranga mweni mada. Baby na jicho taga jote kwa wasasi. Kila kitu kiko wasi, kwenye uzima na marathi. Sio na wasi, wasi wasi. You my valentine, you my valentine.
Come again baby.
She's my valentine, she's my valentine.
Go crazy.
You my valentine, you my valentine.
Come again baby.
She's my valentine, she's my valentine.